on your collar. Awa, dinazinkinga uthandweni, futhi sithala yimi lezinkinga. Ngibe nephutha mina kuwe mntana ngoku uthi ngithole nesuso. Ngibe ngithandana nawe, ngibe nephutha mina kuwe mntana ngoku uthi ngithole nesuso. Ngibe ngithandana nawe, awa nginezinkinga othandweni. Aywe give a put and it all give me put and it all the land I wait. I'm done with you.